Nemanyo boronje nera gabiti
Mata
Tono we mogana mera mologe
Mokisa
C-B-I-T on the
C-S-A-G Kusoma viatalo suza kulubao Ombu sabi kumereka vampita muyayo Wengu chali la kemboko nezivayo
Yewe tuwe wasejo metu nechivao
Bikanyo niko soni sabutida Sweet pain tele tamazika Moko soka nera kanku sabasoniwa Na kunyoma na yete bifana na bifuna Yewe tuche full official Netuga mkukutu Awa wala mama nyore biso Ogamba tuatakusu Bino lavu menko na achacha Kusabache Siku menko kwenfunga nutacha Yakupeti wete Bino lavu menko na achacha Kusabache Site menko kwenfunga nutacha Yakupani wape Walilu munga pili
Emama Emama
Antina tumamu katali
Emama Emama
Nasanga kachari kanyiri labitia Bukenye zolu simunga benzita kufa Nemanyo boronji nera gabitia Na yato no we mogana mbira mulogi Ye watuche full official Netuva mkukutu Awa wala mbaba nyure viso Ogamba tuatapusu Bino lavu menko na achacha Kusaweche Siku menko kwenfunga nutacha Yako baby wepe Bino lavu menko na achacha Kusaweche Siteme kukwefumba nutacha Yako aniwepe Soma viatalo suza kulubao Ombu sabi kumereka vampita muyayo Kwenku chali la kemboko nezivayo Yewe tuwe wasecho na chone chivao Nasanga kachari kanyiri labitia Bukenye zolu simunga binzita kufa Nemanyo boronji nera gabitia Na yato no we mogana mbira mulogi Bikanyo niko soni sabutida Sweet pain tele tamazika Moko soka nera kanku sabasoniwa Na kunyoma na yete bifana na bifuna Bino lavu menko na achacha Kusabache Siku menko kwenfunga nutacha Yakupeti wape Bino lavu menko na achacha Kusabache Siteme kukwefumba nutacha Yakupani wape Soma viatano suza kulubao Ombu sabi kumereka vampita muyayo Wengu chali la kemboko nezivayo Yewe tuwe wasecho na tune chivao Kusabache
Black Magic Entertainment, baby
Yakupani wape
Kusabache